ladies, dive into the heartbeat of the future with the Uprising Female playlist on Mdundo. Elevate your mood with the sounds of upcoming artists bringing fresh beats and unstoppable energy. This brought to you by Chrome. Excessive consumption of alcohol is harmful to your health, not for sale to persons under 18 years.
Piga dua hivi kwa ni Mola unisikie kabisa nashindwa kuvumilia haya mateso yamenizidi si kila mjana siku yake ila kwangu mbona haifiki nisije kukosea mba wangwe nipe hata kidogo nimiliki manyanyaso masimango nimeshindwa kuhangaika kuteseka nimeshindwa kusingiziwa na kutengwa nimeshindwa Japo Mola nione kutojimundu na mawazo nimeshindwa kusalitiwa na kubezwa nimeshindwa kila siku tukilio nimeshindwa Japo Mola nione oh, oh, oh shida oh, oh shida oh, oh shida oh shida oh shida zitakwisha lini oh, oh mateso oh, oh Mateso, oh, 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 mateso, mateso, mateso ya menelewe Choyo Hadi nusura mie wanitoe nyongo Aiseyo na mie kipato sipati Maisha magumu siamini Kila nikifanya chosi faidi Kweli meingia tafani Manyanya soma simango nimeshindwa Kwangaika kuteseka nimeshindwa Kusingiziwa na kutengwa nimeshindwa Japo Mola nione Kutojimundu na mawazo nimeshindwa Kusalitiwa na kubezwa nimeshindwa Kila siku tukilio nimeshindwa Japo Mola nione Oh, oh, oh shida Oh, oh, oh shida Oh, oh, oh shida Oh, shida, oh shida zitakwisha lini Oh, oh, oh mateso Oh, oh, oh mateso Oh, oh, oh mateso, mateso, mateso ya menelemea